ngivumele. I hope this time uthando lwangu mbedla. You make me whole. Manje kini sangena, sangena. Asekhaya kini nabo basifumela. Let me take you home. Asibuyele ekhaya, asibuyele ekhaya. Athi ake nisifulela amasano. Basifuna ukungibona udale. Basilona ngamdalelwango wami. Basifuna ukungibona udale.
Kabika wena kwaphelela konke. Abangagcwali abanomona, yeah, basala bonke. My sole purpose kule mpilo ukwenzela konke. Andivele vele if I rebuild ngizokwenzela konke. Ngisemathandweni, qinisele msulo. Ngizakini emasangweni, cabanga ukuyisusa. Ngithumele omalume bezochaza indaba yami. Ngiphinde ngithumele le nkomo ngifuna ukuqeda indaba yazo. Mabebeza sangena, sangena. Lalela uphethe mina, yonke into right. You gon' be alright. And I vele you gon' be alright. Ngoba nami ngi-right.
Bathiya ngisifulela amasango. Basifuna ukungibona udale. Basilona ngamdalelwango wami. Basifuna ukungibona udale.
I hope this time utando lwangempela, you made me whole.